Well, Conference Center was Temple Square was Salt Lake City. We ni emaku nshemu a etoso oha adwe wotwenson wo Yesu Kristo sorry e wo homa achima ahotefo. Wo mo beka sa chere ni ye titinafo a omudi animu ani mpenyufo omo wo maku no. Enwumo no kwaya eye Relief Society ma a omo wo Brigham Young School ponke si animu no de be mama ye. Ema wadi mfie nwotwe eko mama ne ma wadi mfie nwotwe eko na ehia wo potemu bebre etiwe Sister Bonnie L. Oscarson young women tisnani penny na obedi nhyemu yanim Enuanom ma en ye memama kwaba wo emaku nhyemu a etoso wo ha adue wotwen son ewo Yesu Kristo asori ewo ho ma chima hotefo ye ni so se ye hyemu wo Salt Lake City ha wo Utah a ye de ehurisie bremo a enimu ye ni mse emapi enso so hyemu wo afana bebrebe Yewo yeni musa mobeti yendo a yewo mamo ye ma kwa banso ma wo mu a efri esum foforo mu amabeka ye ho anwumre yi President Thomas S. Monson na osi mise mini inshe mu yeni mu ye frame Bonnie L. Oscarson young women amansa titineni yeni so se atisina fo mpenye odi ani asori yeni mu eka ye ho anwumre ha na mpenyefo nso so eka ho nso so ewo etoro ha One more kind of home social year, primary young women in Relief Society in Penyu for any one more ah, one more boy, my dear no coso. A yen shirama and saying, and I, yes, some a boom. And you my, you did best, did you, my dear, and they free, and my free, bring me young. So good punk as the animal, no, I'm a debray. Jane Apolloni, ne Linda Maggett, and I be boss and corner. Kwaya ne be buye sanhye mu ye no wa bra woto kamo da king of kings afi empire ba edikano sister robin bonham our war relief society board no mu na odebe maye we wea kwaya ne beto I feel my savior's love
Dear Heavenly Father,
Ejapa wasro.
Our hearts are full of gratitude.
Yakuma eni aso amawo. Ewo edo awo maye. Eni jie. Eni hum kron kron. Yeni so ema yen. Titinani Yesu Kristo.
We thank thee for our prophet.
Yadasi wonkom shefo. Thomas S. Monson.
We are grateful for the primary.
Yeni so ma primary young women relief society mpenyufo. Any dear, what the Mayan said, ma. Say in your mum. Now we shrine when you fear fear money and put and put him.
We thy daughters throughout the world.
Woman, my way, yes, here for Nenina.
To become more like our Savior.
Yes, throw sober boy and say a bear sergeant, Quano. Nay, I do doy and we are here and we are.
To receive the blessings of eternity.
Nay, yes, see, Yakuma, Monsu, Swaji, and Quanda, and ye be in. Shrine, Nama, Yakuma. Emrasi na yentie nchirechire ene die a odebema yenyina ye do wo Yesu Kristo dimo amen.
Spirit, voice, my soul through.
Afei, yebetie afri Sister Bonnie H. Corden, oye General Primary mpenyufuo nono. Ono kase wie Sister Carol F. McConkey, oye titine ni odika wa yangu ime mubekasa achireye. Sister Linda K. Burton, oye Relief Society titine ni penyi bekasa. Abra mi tu kwa wo Asia no onua ba bi ye mi awa awa tu na obusa mi se wo jidi se ensempa yi ye no kwaria onua ba mi nim se e ye no kwari me ji erade no di wo mebusam etrie mi ensan yi mu num kosinsia ye kenkan semfu ayi ji we erade no di wo wakoma mu nyina na emfa wo hunto wankasa wadansi diye so. Wawakwen mwenye na jenutum na obechre wakwen. Saa chure semi yi de nye mami yinu nenam. Ebo koko na ema boshwe ye nije. Je erade nidi fa wakuma nyina jenidi na obechre wakwen. Koko bono emfa wunhun to wuntia siye so. Na enijiye boshwe no. Wabechire wukwan. Mwama yendi kain kan kokobono hon asem. Wa anisu wano, wema yendri hon, kokobono ba wa nsemfuwa yimu, enfa wun hon tu wa wunti asyesu. Wabrofuka semuno, asemfuwa enfa wun hon tu no, yese, wo chin a ben bibi, se ye chin ben bibi a, ye fibia a ye wo, na ema yensipi. Se ye di ye hun, ye hun, ye kuwa hun, tu so a, ye chun ye hun fri aje mkwano hun. Se ye chun ben a, ye ni mfinfin, ye ni na pintin, na ya green ni Kristo so. En ya no ma, ye nkai se, wan hun abra abomuno, ye ni aje mkwano jinaho, ye jinu di, ye di enijie ji mkwa jie, Enshisha yeno, eja wo, wosro wo mayen. Ye tri ben, ya ntri amben. Ye di, ya danzi diye kwenye, di ye hun tu nyanko ponso, na eye nku nimidiye. E kwenye, ewo bwane ni papa mu, abasa si yiso. We ebiye mu, eye ya se diye kwenye se, ye bejina ho se adansi diye. Na ye di yen, jidiye peche eradimu. Ewa se ye mu biyara bisa se, se na metu mi e jina pinti wa abra minfa me hun ntu me inti asi yon kwaso. Se na metu mi na medi ajen kwano neso wa abra eni pi e koso. Se na menye jidiye wa ajen kwano mu. Ma minka kwa mi yen sabi a ebe ma yen ama yen enimdiye na ye di ajen kwano so. Wube hu se, saa nieme inye fufro, ya tunu wa primary, echiremu wa young women, na eyi nsempi anosu wa Relief Society, eye sipi na entrimben. Edi nkan ye betu mi abi hu eradeno na ya jenedi wa abra ye shunya ni churosem. Na mu hu ni se, Kristo nsemu no bekans nsemu nina mube hu. Musume piye chini na me nana wadi mfie beye miyenu eti menaso na ye shunya churose mono. Na me niso piye se yeti wana mene me babere mane nebu shunya eji yeni. Ye kain churose mono yue yeno. Me to me ngomani mu na me nana beye mayu hunse emre ya suwa muwa kwa akoda. Ofwe menimu no kano kwari sremu ichremi. Churose mpiye nana me babere ma Onim de no wo ye ka kire me se maami enye mre on pese obekwa akodanti a nanso se me ba me nana bere ma bisa se yen kan kiresem dodo a ye kan kiresem dodo kiresem bebere eti ya adwen mu eboa me ye honhum nyini eyi ye nsam pia no na eboa me ye kokko wo nyankopon mu Nema ya bra bonsusu esipi wa nyankupumu. Kai, sa ube ubehwehwe kyerɛsɛm no sɛ bɛyɛ ubenya nhyira ɛwɔ mu deɛ ɛtɔ so mmienu yɛbɛtumi afa mpaebɔ so abɛhunu awurade na yɛabata ne ho yɛhia sɛ yɛbɛtumi abɔ mpaeɛ akyerɛ yɛn nyankopɔn yɛmfa akoma mu ahoɔden nyinaa mmɔ mpaeɛ nkyerɛ gya no mede anigyeɛ kae mpaeɛ bi a sombo a me maame ɛbɔ kyerɛ me na mewɔ college no menyɛ adwuma sɛ mekɔ wɔ texas na na ɛwɔ sɛ metu kwan ka me kaa dadaa bi kɔ ɛkwanten bebree metoo kaa yi din sɛ veren aberɛ a meyɛmeyisiesie me ho a mebɛkɔ no meyɛɛ me maame a wɔ a waatu na ɔka kyerɛ me sɛ yɛmmɔ mpayɛ ansa ne yɛkɔ yɛkotow bɔ mpayɛ na me maame hyɛ aseɛ sɛ wɔbɔ mpayɛ ɔserɛ nyankopɔn sɛ wɔmmoa no wɔnhwɛ me so ɔboa me sɛ mekaa na mframa ɛnwunu nnim mpo bɛboa me na matumi akɔ saa kwan no ɔbɔ mpayɛ bisa a asoro abɔfoɔ sɛ ɔmonka me ho na menkɔ ɔbɔ mpayɛ bɔ mpayɛ bɔ mpayɛ asomdwee ɛfiri saa mpaebɔ ne mu baeɛ no ɛmmaa me akokoduro sɛ ma memfa me ho ntomea menyansan so nyankopɔn di m'anim ɛboa me saa mmerɛ no nyinaa mu aberɛ a yɛbɔ mpayɛ no yɛbɛba abɛhu agyenkwa no na yɛbɛba abɛgye no di yɛpɛ bɛba abɛyɛ ne pɛ yɛbɛtumi anya deɛ a yɛhwehwɛ ama yɛ ho ne afoforɔ na yɛbɛhu sɛ nyankopɔn wɔ nhyira a ɔwɔ hɔ ma yɛn wɔ aberɛ a yɛbrɛ yɛn ho sɛ yɛbɛgye yɛbɛba abɛhu nyame na yɛagye no adi wɔ aberɛ a yɛsom afoforɔ meka saa nsɛm mesɛe kyerɛ mo wɔ aberɛ a masrɛ kwan afiri onua baa bi hɔ aberɛ a maame yi nya yareɛ koanko a anka bɛku no no ɛmi kaa sɛ wɔ ɔbɛpɔn bosome mu no menyankra sɛ menya yareɛ koranko saa yareɛ a menyaayɛ na ahotɔ ani baabiara mehu sɛ ɛyɛ ko kɛseɛ paa ne nɛ da m'anim meyɛ m'adwene sɛ mɛyɛ deɛ mɛyɛ biara ne yareɛ yɛ ako ɛnyɛ me nko a na mmom meyɛ ama m'abusua wɔbrɛ onya bosome no mu no mehyɛ chemotherapy ase na na mennim deɛ na ɛbɛba ba mennim sɛ sɛ nnipa bɛtumi ayareɛ kɔsi berɛ a ne nso so ɔda so te ase ɛduru baabi no mekaa sɛ chemotherapy tiɛ nnipa fa ahodie meka kyerɛ me kunu sɛ mennyɛ bie magyae mensa nkɔ ayaresabea hɔ wɔ ne nyansa mu no medɔfo nyaa abotire tie na ɔbuaa sɛ ɛneɛ ɛhia sɛ ɛwɔ sɛ yɛhwehwɛ obi ne yɛsom no ɛdeɛn na ne werɛ afi sɛ mewɔ yareɛ koanko yi a da biaa mefe anaa me honam nyinaa yɛ meyɛ a mentimi nya hwee ɛmetoa so kyerɛ mu sɛ me nsɛnkyerɛne ne me nneɛma a na ɛkɔ so nyinaa no da ko bi ɛtɔ da a na me ho yɛ bɛmmerɛ pii no na me ho nyɛ ɛwɔ saa mmerɛ no mu ɛna na yɛbusua ɛhwehwɛ mmerɛ ne yɛde som afoforɔ saa na ɛduru berɛ bi no ɛmi ne n'abusuafoɔ de chemotherapy ho nneɛma ma afoforɔ a mo nso yare sɛ bɛyɛ ɛbɛboa wɔ mo wɔ aberɛ a wɔntumi nda no ɔbɛtena hɔ adwen kwan a ɔbɛfa so aboa obi nso ama obi daa yeye ɛtɔ da a ebi a text message anaasɛ ɔtwerɛ biribi ketewa bi de ma obi sɛ bɛyɛ ɛbɛboa obi nso so ama n'ani agye ɛtɔ da a na wɔntumi nna no ɔda mpa mu a ɔtumi fa ne ipad na wɔhwɛ sɛ tempo a yɛyɛ deɛ ɔbɛtumi ayɛ ama afoforɔ anwanwasɛm ne sɛ aberɛ a wɔreyɛ wei no ɛtɔ da a ɔtumi nya ahomegyeɛ kakra ɛfiri ɔyawa a ne wɔɔkɔ mu no ɔse aberɛ a wɔnyaa akokoduro sɛ wɔbɛyɛ nneɛma ama afoforɔ no ɛma wɔnya wɔpɛ sɛ ɔbɛboa mekɔ so hwɛ sɛ yɛbɛboa afoforɔ mpo bɛsi nnei ɛtɔ da a ɛyɛ nwanwa sɛ obi a na me tiri ho nyinaa titu yare a na mewɔ ne me ho nyindira na ɛyera me nyinaa mpo no mɛdwen sɛ nka me nko a me ho na maadwe nanso medwen ho a sɛ medwen me ho a deɛ mekɔ mu ne deɛ yawo a mewɔ mu no a ewiase bɛyɛ sum na afei na anidasoɔ ni hɔ ba mede m'adwen kɔ afoforɔ so a ɛhyerɛn ɛba anidasoɔ ba ahoɔden akokoduro ne anigyee ɛnɛba menim sɛ wei ɛwɔ hɔ ɛfiri sɛ ɛnam yesu kristo ne wo danbɔ no so ɛna ɛma yɛnya saa tenkan ɛmi ba bɛgye nyankopɔn di waabrɛ a wɔbɛhu no yie Empo, waye weye asenko odene hutu ono kwa na jwinsu a, enke weye huwe, biko enke wo nya wope enfansuma fufuro. Se wabetina hone we di tronse munu so, se ye buwa fufuro no, na ye buwa nyankupun. Yesu Kristo, edibibia sunku nimu, ewiase, na enamu, ni wida mbwa obe wuma yenintino. Eboa ma yenya jedie woni mu na yenim se bibia beye ye enuanom ma yenyina ye betimi agye nyankopon ade na emom yemfa ye hu ento yenko aye yente ase so ye dia brabo besipi woni mu na obedi yenim ye wasa si so se ye bekoso agye nedi de eboa ye wa braaye ne ne gina ho Wa abra oka se aha ena mewo eja sumame. Minu ya numa President Thomas S. Monson edi adansi ya se. Enshira pi wohoma ye. Ewia si beye din. Se nsuyo be twegu yesu. Se diye ebe si waya kwe mubiyano. Nibidiya ye wofe nyanku ponhuno. Eni diya ebe buwaye. Wa abra ye kunko ye nimu. Bibie ni wo wo wi ase hanmu a ede ye beba fom me de madansi die ka ho ene president monson se se ye koso ni agi nyankopon di a e woni yesu kristo mu a ne mpo ya mfa ye ho anto ye nko aye nti ase so a wo mo bedi ye nim kan na mo betene wo mo nsa ehu ye mobo e wo yesu kristo di mu amen
Minya mamo, mra meboaboa me moma nhye moyi. Makoma akọ edidifo ma bebrewo. Ewiase mamo mo bani omo mo wechi. Meno sa edidifo im ye ka mo ho asemo. King David humanum o se. Bonko nyame hu eniwani onyamu. Mumba for ye. Na mo nsom no wo konkron ho awofem eya me ahomeka se ema bebre na peso mo hote na omode omo ho ema nyame na mo yete so no omode omo koma omo kra ne omo adwen ni bibia ne omo hoden eba afore manyame ahotne eye okwa a eko edema Emrasem no se ebekwa apam mu ne ani nyame be ba ko ahotene ne se ebefa ho konkon no se ye boafo ahotene nso ne se ye be ye pe aton chen ne di Jesus Christ for a born echi emre bia wa ya brabo mre wo se ye hotene wo nyame ne nim onyame o wo so ehye Israel manu se Mi ye munyame, enun tino, ubeti mohun, na mohun beti, tisese ni ya mihun tino, ifise mi ye kongkong, na mohun, she mohun bwone. Awada di, Christopher Sinka se, mi mi nyanko pono, mi ye, ye nyanko pono, owe ni da suwa kese, maye, wakase, opepe se ya mohun beti, na da chibino, iti miyati na na himimu. Enjoy his glory without possessing his perfections and holiness. Book lecture of faith akase obi antimi antna nyamkopo enyo agese wape ne hotne na hotne ne no konkom enyankopo ndoye na waye bibia pepe pese ebetimia ama ye ho ate se no enyankopo mama na yinyina ye wo bibia embe ma ye ho ate Nyankopon aka se ami nyankopon mi ye bema na hote e wo sro an mema na e wo manse na ye ba ha no yesu nyame ne ye don yi ne ye pese ye te se no no ye no doba Yesu Christo my and son ye a jenkwa. O ye neba wo hunamu na no hote ni din ne Israel fo nyame an hote. Ye need us so se ye beye se Yesu Christo ni ye beye se Yesu Christo. Ewo jidie mu no ye di Yesu Christo echia. Ye ho betse na ebenya bonifache ne adwen sakra se di nsuo bo nsu ne ye se bonifache a honkonkon no te ye ho enkanka yakomam na otwe bia ye kodi nyankopon edidi ne nyame edidi wa asore ye kwa ye shapam se ye bepese ye befa Yesu Kristo di no ato ye so ye bekan no na ebe di no mransem no so na dani de nyina no nya ho konkon no aka ye ho emremu no ekoswa se ye be ye baako ye ni nyankopon ni ne doba ne honkonkon na ye be ba be nya omu eni onyam no aka ye ho ahoten ne ne se ye be hye ya pam so ye nim se nsohwe ni asotwe ni ade be ba ye so. But sisters, I am so many of my mom, near my wo ewiase mu a boy, my fa a hot kwanso. A foribo ne a pama a kumuno, a boy, my hot me who a hot wo oba evangeline, oba a wedi do me and sa out of Figana. And near my ba kwa no odi. Or di dina pam no sun se e juma idea mana wa son so be ye mebunu in shimu in penyin young men president no obe di so. A huma se mu no kosrashan and nanfu. A mu ain't me ma sorry. O kwaya so evangeline a wofon be kachan se kwesia dana ye manu ye jumo e wofi ain't munt me ma sorry. Inte ya na evangeline akwa akoboa emamai na metimi ayo mejuma aba sorry se ekoswedi ya pam so a ne sofudie tumi apam ene ade ade ho ahyem nyina wo asoy mo yebetimi asesa yebetimi nya ahotne wo ya brabom se ye boa boa ye ho se ye boa mo mo yare omo a nsema to omo ne omo omo ho chiro mon ebetimi enya emwa ama ye ho ate enkanka edukwesi ada ye din shra bre ebusua se ye san ne ma wenwa etimi share so na yenya konkon ne odomapa ma ye ho. Say ye tin yen san wo papa ye mu ne emuama ye ho ye ho sa dance for my yankopon a e be ye te se Zion crawfo no if he say e wo se Zion etumpon e wo fefe mu ni akonkron mu me nuama anom mo mra temple se wo se ye akonkron fo a e wo se ye ji Yesu Christo emaye obanum eto yeso ni ye sorry e wa homeka mu edi nechi se ye di ahoden ene ni eja ewiase nsem to enchen di nechi a ye benya konkon efra abreni abrenyem ahotene ne ne se ye befa honkonkon aka ye ho se ye boafo. Hotne ye a chedye hon konkono de mine. Emra mata nya Yesu Christo ba ne fie no. Na ne penesel besum Yesu Christo sunkum. An sununya ba Mary efa sobe kotna Yesu Christo nasi etie nensem. Eshe Mary mata so emobuse nyang urade ne se. Erade hu se ma Mary jama me nkwa se me nsum wana sa sutwi ya Yesu Kristo de ma mata no ye mede ye o de odo ene ebu anano se mata mata wa manyema bebre atetso enso adie ba ku ne hu hia pa na Mary afa sa kwan no so sa kwan obi entimi nji mfi Mary ho minyanam se o se e hote a o se esua se e betna Jesus Kristo na ase se e Israel ma na ama ye ho ate o se e die phone to nche o se e twa ne ma bebra ye de tu yakom se e beye no eso na ye de mpaibo adisua ne se e be di Jesus Kristo echi ama ye kra tumpom mo ma ye mfa mre ma ye ho nte na Honhon Konkono Boya da Mano Jesu Christo ba, ye bet me de Konkunshian.
Holiness is becoming a saint.
A hotel in a say, ye be ye, a hotel for Jesu Christo for a bob or mine.
Saints through the atonement of Jesus Christ.
In Cransha, King Benjamin Bomani, a cheaty for an essay. Omobenya humasia, a butcher, or domapa, to Sassania. We ride in a tiano. O shamo say, a radia wedi hene a feborno, a baba, a wohunemu, a betsna yemu, yemu.
He came to bless the
sea. O babi shy, a refo, a bubwa fo, a mum, ne ni fra fo, emma, a bemo sorry, a moo. And sooner, ninyinano. O breath to Sassania, yea, breath, we are simuying. O non qua, ne dine chie benyajenqua. O mutiano, o mucuno. Nanso, Jesu Christo, a sorry fee, new womb, sandachi yin 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 me a sorry, if ye womb. O no bebuya, no obebuya tang dachi. O no bejianqua. Onone Israel nyame Yesu Kristo eye kronkron
so great was their humility and reverence for the grace
King Benjamin nkrofo etie san sem yo munyina abu nkotodwe ko omo omo naso ahobrasie mu no omo je yankopon yo nyam no ka omo ho omo hu se achedie papa bi ebebo ma Brabo Munina and Nam Yesu Christo so.
That according to the Father's
eternal Ay, who say? Peace in this. And Nam Yesu Christo ni Yanko Pua Quino son. Asumdre, Aya Diana, and Ne Memnia Febuana. Momayan fire home and can Benjamin Bebusia no Nian fire any back on cancer. Oh, in Yanko Pon, here mob. Nefa wo moja utugu o mae no. Fa ye bone chain. Nefa ya kuma. Ewa atinimu. Enje uba Yesu Kristo nu di. Onwa o boa di nina. Midia dansi ye se. Se ye ba izro nyamene ni ma. Nuhon hon kon nbe kaya hon. Na eniji ashe imuma. Ni enya pone fache, ni enya sumdwen kankan ya dwen mu. Onyankopon amaye nyina kwan na se ye ho beti. Mama ye nya de beti nyina enhye ya pam so. Ye fa ho konkon no kan ye ho se ye boafo. Ewo jidie mu a wo Yesu Kristo mu no, ye beti mi aye ahotefo. Na dachi bi no nya nankwa enkwan ni ewie. Nia my ye nyankopon en yo nyama e fata no dimu. Mumma ye brabo enya forre na dachi bi etimi ejina e radinim ewa a hotimu fefem ewo ni din Yesu Kristo dim. Amen.
My beloved sister. Minu ma adofo ye domo. Da mo ase mode ahokekane akomapaje atitinafo a odi nkan no frɛ no tumu eye I was a stranger mode mono tumu mesrasɛ monkɔ so nkɔ mmɔ mpaye ntie honhom no ne na momfa nhyɛ adwuma Baby, I met to quite a cobiarano, and young one was said, Obi baby, Sammy, sir. Okay, me. And Nam, sir, mean we pay yenty, Major Tumu, sir, a yam and tank I won't dee. Then so, me kai a doh, my pa, sro, a jano, ma, meti, and cambre, me shea, ne mamma, ne mary ma, or somono. And che, biara, minya, quenya, quasra, mad of wobby war, if yase, bre, ye dear, come moon cry, ye no, or baba, kusra, se. Onua ba Burton Mr. Sir and my room for ye. Me when it does so, sir, one in one hour, one per se, a kai won no benyat in can ah, a what in some way, minimal beche and memory. Young Nia no more ma ah were free in fear pee a chi nam judia so some ye. A pump of fro no can a hunt or so may be home or a bra ye di. Ye di won hu a won jai. Omo be di Yesu Kristo so. Na omo be ye ma omo di adansiye kesiye. Susu se, susu di ye esi wo luku ngoma mu edi nkang ajinkwano brenu so. Na eba se, ye ye chiri no, Yesu ko nkuro nkuro nyine mu kwa chire nyanko pong ahiniye no asem pa chire. Na dumi yenu no kano hu. Na ahuto suwa maebi. Mary, our friend of Magdalene, ni Johanna, ni Susanna, ni afufro bebre, our sumono. Die diso, ni owu sorry etrino. Na ahunto so maybe sorry in temuko en nano so. Na we hunu emuno, wa babe kan se, wenye ni swedi hunu se, a bofu bi a kanchre ne se, wati yase. Me kinka sa and semi yi mpempi nanso me sa kinkan bi o dwen ho se me hunu se sa ansemfu ahotoso ma yi mudo ye na emuda hokan dwen sema aye betumi di asi ahotoso anemu wo okasamu ahotomu jidifo akokodrofo pintimfo ireshimfo Bre a mere dwin dwin sansemfua akasie yi ho no mekai ahotoso ma mienu wo apam foforo no mu a won di akokodru adanse ye pintin fa agenkwa no na won nwie peyi te se yen aranso won adanse die no yen kranhye kai oba no a wan money din a wo frɛ dom se won mehwɛ de wesua wa agenkwa no ho no di ahotoso adanse ye wo asembisemu enye oyi ni Kristo no ana ni papi ji no di esiane oba no adanse a odi ye no ni nua bere marazoros wu ye chi no ewurade no adanfo ne ne chidi ni mata di oya okese ka se ewurade se wu wo ha a anka mi nua bere ma enwu dwen ahotoso a wode to aso na se mpo minim se bibi biara a wo bebisa onyankopon no onyankopon be ya ma wo oto aso di adanse se meji mi di se woni Kristo no nyankopon ba a orebe wiase no yesuya free sa ma yi ho se ahotoso ma nyina so wo ejan ajenkwa Yesu Kristo mu na won anida so wo boshe a ewo ne mpata afori bomu tete hono ahotoso ma bo afori ebre a wodi Yesu nkyerekyere no ye adwuma na odi hu adanse ahotoso ma bi nso ye sa won sempa no ma ye toso mienu ne mu Drusilla Hendricks ni na busua ka won a wo bo won asu afoforo a wo bo wa bre wa Clay County, Missouri. Wa yao mre mu. Ni kunu be ye obubu wa fu abre a na Crooked River. Ntoko anu koso no. Onu nkuwa na wa shwe nebushu yoni nina. Debi a na niye mamu e ye deno. E duyani a umube dimpo ne e deno. Watiye nibi se nyanko pombe chire. Bre a na wa hiya ne babari masa wanko ku. E wa mwamu mbatali umunu. Ni mfiti asiye ni Drusilla ampeni. Na obo hun pa ye chere e ja wo wosro kosi se ote ye ni bi se wo mpa nu onyama esopa no oyi na no se ani na de to aso se wa dwin se be ye den na ubenya sa ni monyam wa bra wo mu afore yesua firi sa ahotoso ba yi nchen a apam dia afoforo beye meka ahotoso ma a na won agenkwa no bremu no woboa won wo ebra me ko asia na nsen twen mu yi no me shia ema ahotoso bebre meni jiye ewo ema wo mo India Malaysia Indonesia no na odi won nsempa no ka etiti won abusua wo abra wo di emrasem no so sedie etoda nsempa no mponi abusua nsam bi enta anko wo mo a wo Hong Kong ni Taiwan enso koso esua nsam yi akyerekyere wo mabusua ho wo mo kyere wo mo mpota emufo no mo bo aforie edi ayeye die so eboa wo ahotoso ma ba ko a waye ashrami ahotoso ba ba ko a waye ashrami wo eye oba biya wonya yare ko anko a beye mfie dunnim ne wabre na wahu dia edin pa onti mi nante noti hwiche muntino enokura ne nani so na waye bibi se eniema bi wo ha obetimi aye ose metimi ahome ose mintimi ahome mintimi metimi abompa ye na metimi atime jenkwa Yesu Kristo do odi na dansie efa Yesu Kristo ho kire na busue ni na danfo de bia enche na meti jeni ho asem oba a wo ko nsempa katre na abra wo ba bewie ni na wofo eje aware se okai se obebe fie wo America na ne yem hyehye no abra wo bebe fie no ahotoso oba bi ne mission panyi ayire echechire ne yire wo abra na onunu ne trimu mfie pia chi no ahotoso oba bi nso aye fre ne Terry steak emeku opanyi eshira Jenny, abra bo, abra a wo frɛ no sɛ World Relief Society penyi. Sa abra no na Jenny retire krata a wo di be wie school wo school kɛse mu. Terry eboa Jenny yie ɛkyerɛ kyerɛ no. Ɔboa no kɔtena ne nkyɛn wa ayaresabea wa abra a ɔka kyerɛ ne sɛ wanya leukemia yare. Terry di Jenny tena ne lorry mu ɛka no kwa ayaresabea mprɛ pii. Jenny ka se me kai se me figu no ka mu mpre bebre ne yare nyina mu no Jenny bo modern som se ne World Relief Society penyi yare no mu ye den no mpo no odi telephone ani email na edi nkita hodie e wo ma na mo won word ho ofre nkofo o hye won se wo mndodo mo ho wo mo mwaboa mo ho abra ne word no e ya bakosem no otwa mfoni di aka ho no wei eno onyaaye enam se Jenny eye oba ahotoso onti no ofre afoforo se wo mra ne nchen no ne wo nchen ne bre te se ahotoso oba no Jenny eka se ye ni asase yi so nko ase ye beye bibia maye na emum se ye bebo afoforo na ye beti nase na ni munyam ne ni wu a obewu maye nase na ebebo aye nempo ebeye niema nketenkete bi te se ye eboa wo bia mu watutu wanunu ni trim ana ye dia ni da soo aboa afoforo soso ama omasom ye enuanom ma se ye nwre ho na boni ahye ye nso na ye ba mu abu moma ye nji ejenkwa no entum se ye beba abenu mu nsuo a eye eti woda no wa bra ye di yanka san so so ya danse ya hotoso enye we ni Kristo no ana se abra bon koyie te se de na enkoyie mama tabra ni nua bere mawuye no se ye ankonam bonyi ahure adofo ya hwira adofo ni akwanya ye fie asai ya ria hodowo ene adwen mu ahodowo no die koso enye biye sikasem aho ohaw moma yen kai mata na yen fa ye hotoso adanse se nanso minim se megidi se woni Kristo no yakopon ba no moma yen kai ma dodo a won enfri agenkwa no ho nchembre a na wo kwo oyaw mu ɛwɔ cross no so no na mmom empo donhwiri pii akyi no wɔ ɔmo kɔɔ so ɛkɔhu sɛ wasɔre moma yɛntwe mmɛn no wɔ mpaebɔ mu ne kyerɛwsɛm adesua mu moma yɛntwe mmɛn no wɔ aberɛ a yɛsiesie ho akɔfa anya ayi ne honam no nawɔtwe biara ɛwɔ aberɛ a yɛfa sacrament na yɛdi ne nsɛm so na yɛdi yɛayɛyɛ so na ebia yɛyɛ wei nyinaa no yɛnso yɛbaba abɛyɛ mmaa ahotɔsoɔ na yɛndi yɛni ɛwɔ ne mma yɛ ɛtɔ so mmienu no mu anuanom mmaa medi adanseɛ sɛ yɛnsoro awofoɔ dɔ yɛn agyenkwa yesu kristo ne ne dapaa mpataa no so so menim sɛ wɔyi nkɔmhyɛni joseph smith ansan na wɔwo no aba abɛdi nsɛm yɛnim menim sɛ book of mormon ɛyɛ nokorɛ na onyankopɔn tumi na wɔde kyerɛ aseɛ wɔahyira yɛn wɔ ɛnɛ yi ama yɛnya kɔmhyɛni president thomas s monson mewɔ ahotɔsoɔ wɔ saa nokware yi mu wɔ yesu kristo din mu amen
Thank you, sisters, for your inspiring message.
Enuano ma yedamwasi wa nsemuhi amodi acheyin. Sabre amanseni yina abekakwa anuhu ameyato. Guide us, O Thou Great Jehovah. Anuanom mmaa adi mfie biara yɛda mo ase sɛ mo ne yɛabɛkyɛ anwummerɛ yi yɛda kwaa no ase ɛne wɔn mo a wɔn mo aboa dwumadie yi na yɛani sɔ wɔ wɔn mo a mo aboa wɔ kwan biara so ama dwumadie yɛaba so yɛkasamafoɔ a wɔtwa toɔ ɛyɛ president henry b iron tetenani a ɔdi nkan ɛwɔ first presidency mu ɔkasa wie a kwaa ne bɛto My Heavenly Father loves me. And by way, chat to one, Sister Elizabeth Rose, Relief Society, Oye General Board, no, no, then by way, be chat to one, be President Irene.
My dear sister,
Minya Mamo, Aye Insura, Sir Hong Kong Kona Kain Hu, Anadui. In some crash, I at TFE, in Yam Penny for him. And then you may at a shed, ye ding. Namay a pair of course, sir, ye be dear Pamoso, a Pama and ye young coupon edi. In yan tinka a mupi, say a bemaya do, a edema is a Christono, a CP. Nay, I done a say, then a for a born. Master, ma make an enumerate yawa. In ya ain't ya think a be. Aye, asum juatin kind adri. Emre bebre no yin yin aye pese yasa asum juatin kain, awo yin muni ebushum. Ene o mwa mwa e chwe yin hui shi yin a. Nyankupon, e radeno e she ne chidi fosa asum juye yi ansan ujo mwa hon. Wa maye sa boshe yin soso. So wakaye se, oba maye sa sumjuye no, wane kwansu, enye wiyase kwansu. Wache mu se, hon kon kono, anwa ocheche refu ono, a nyanko pon, edeno be bremo, e omidimo no. Oba che mu nye me nyina, oba kai kai mu nye me nyina, ya makache mu nyina, asumjuye na mijama mo, masumjuye na mijama mo, enye se niya e wiyase na demano. Let not your heart be troubled. Mamu mama kumante te. Na mamu ma ehu emfamo. Mosiah ma mema no na muhia sa sumdwe yi. Emra omo sha ase so moko asempaka wo limanai foreman. Na ehu pepin shadan nyom omo hu sa kwai if so omo bompae. Enyare shemu fi radenus. Hong Kong Kong se Montechir more na munya rechichin. E dum rebia ye bepe asumdwe se ye tete wa brabu mwa. Mosiah mame mayi ihun sa asemi ama unyakupon kache morona yon. O kache morona yon se and nipa ba me nim womre mwa mema omomre ayeding so mombro mo hwasea so mombro mo se omenima na munya jidia mema omomre mu ayeding amomo ayomo strength boron I saw two sons semi unya rechiche ebetimi aya rechiche ma yinyina. Omo mo hu omo mre mu no omo ntimi ntumpon se hu mre ya utimi nya wonhira etimi ma wonya hobrase etimi ma wo danu akoma chere urade no hon kon kono ehye yeden amra idi Yesu Kristo afarebo ejuma nechi sam namra mre wo Emre Muno bed ye ding ya my against these attacks. A dube bea upon some bedding. The spirit at 2 years to Christ to HD for one of them. Urge you forward in faith. On Concorno Becay, Sam Reno. Obey my assumed jay. By my GDR queen him. Or de a kakai and my mra ne yinya and Huadeno be brain. Say a kai kai ya chedia Hong Kong Kono de Mayena or the Niama Bibri Beba Yadrim. A confirmation of your testimony or of a moment when you Bekai dancy dear mo, Bekai and Pai boy a boy be. Perhaps in a future day, Wedi Niama be a dancy a mine. If be a dachi, you know. Be here and wanting be Hong Kong Corner. Ebb the name of be brave, a brew. w'adwemu ebi atinke bia onyaanu wo nhyemu bi esa aba w'adwemu dream ba kwa be si mi chim ye sacrament meeting bia ye call wo Austria mu ye shia wo train kwan bi nchen ho na kofo omutwe hyia bebree na ayɛ mmaa ne nkwadaa nketenkete mpanyinfoɔ kakra bi mehu anisuo anigye anisuo a na amanfo bebree adi ne atenka bebree ɔmonyaeɛ nso nsɛnkyerɛnnee baako a ɛyiɛ ne ne nhyɛn a ɛbaa ɛdan ketewa yi a na yɛtwa mu ahyiam yɛnya ɛho atenka na ɛte sɛ deɛ ɛhan abadan a mpoma biara nnim
seeking forgiveness of their sins and committing to always remember him. It was not hard to remember him then.
Samre no na enye den se e beka Jesus Christ.
It made it easier for me to remember him and his atonement in the year.
Enye me bia ma femu no ama na ye mre se meka Jesus Christ. And in a foreign. Sada no in pai boy born was sacrament meeting hono. Emma hon konkon no e kai ho ni nya sumdwe ani han wo yakomam te samo no
yet our father in heaven is concerned not just about our comfort
but in edubre bia mi hia asumdwe yakopon edwen ya retwetwe ho
here's another and now verily verily I say unto
in trust him no kase momfa mu gyidie ɛnto hon kronkron no a ɔmayɛ ɛyɛ papa no daa ne daa no deɛ ɔbɛkyerɛ sɛ ɛbɛyɛ no bɛyɛ sɛ yɛnyɛ papa yɛmmoa yɛn ho yɛn ho ɛwɔ no nyansanom nyankopɔn aboa yɛ anoa no wɔ kurokuro mu asɔre mu wayɛ saa deɛ wei ama yɛnya tumi sɛ yɛnyɛ nneɛma papa ɛwɔ yɛn kuro mu no yɛnyinaa yɛwɔ asodie a ɛwɔ sɛ yɛdi te sɛ wɔwɔ young woman a ebi a wo bishop anaasɛ mpanyimfoɔ no baako bɛka sɛ tene wo som ɛkɔhwɛ ɔbaa bi a ɔntam ba asɔre ebi a na onim no yie sen bishop no anaa wo mpanyin no ebi a na onim atenka a ɔfa mu wɔ sukuu mu anaa efie mu mpanyinfoɔ no ebi a na ɔmo ni mi de nti a ɔmo aka sɛ ko ho abaa wie yi nso nyankopɔn nim de nti a wahyɛ saa wahyɛ wɔ sɛ ko yɛ sɛ edwuma yi ɛnam honhom kronkron no so yɛnya honhom kronkron no ka yɛn ho a yɛbɛtumi ehu ɔmo a ɔmo hia yɛ mo a te sɛ abaayɛ a na ɔmma asɔre mu nyankopɔn nim n'akoma sɛnea ɔnim akoma no wobɛtumi abɛsra wo ɔne hom kronkrom no wobɛtumi ama wɔ bɔne fakyɛ wobɛtumi ama wɔ dɔ hom kronkron no bɛtumi ama wo nkuranhyɛnsɛm abotwerɛ ne deɛ ohia biara sɛ wobɛtumi atene wo nsa afrɛ ɔmo a ɔmatɔ nkyɛn sɛ ɔmo mmra nyankopɔn bɛtumi aka abaayɛ a watɔ nkyɛn sɛ ɔnsan bra sɛ ɔnsan bra fie w'ahoɔden a wowɔ sɛ nyankopɔn babaa sɛ wobɛ danon ɛwɔ yɛ nyinaa yɛ mu wei yɛ akyɛdeɛ foforɔ ahom kronkron no ama yɛn awomakae no nkurɔfoɔ sɛ ma mo nya akaaka ma mo nyɛ nneɛma ɛbɛma mo gyidie atɔ sin nanso monya gyidie baako monya asubɔ baako na monka mako ma mbom baako yɛ ho hia sɛ ɛbɛnya honkonkon kɔ no wɔ yɛ kookoo mu ɛne yɛ abusua mu no sɛ mo nyinaa mo nim ɛna mo abrabɔ mu sɛ ɛdu baabi a ɛnyɛ mmerɛ sɛ ɛbɛyɛ saa deɛ yɛhia honkonkon ama yɛaboae mekae mmerɛ bi no me ba bɛma na wɔdi mfe nson anaa wɔtwe na ɔhurihuruɔ no mpa so na mekɔtoo no mehuu no no mebu fu yie meso no mu dennennen ɛhwɛ n'anim kambɛtea no so honkronkron no ɛka asɛm bi baa m'adwene mu ɔka kyerɛ me sɛ wonim sɛ nipa mu na waso no mu no anaa ɛhɔ naa menya adwensakra megyaa me ba no si mpa no so biom na mepaa
nakyɛw
seesia no me ba bɛrima no wayɛ nipa mu ampa te sɛ sɛnea nkronkron no kae me no ɛyɛ m'ani gye ne naaseɛ wɔ makoma mu sɛ nkronkron no maa me huu nneɛma a meba yi bɛtumi ayɛ ne ne daakye nhyira muntie Mormon nsɛm a ɔka fa ɔdɔmapa ho mondwen mmerɛ a manya saa ɔdɔmama atenken ɔse ɔdɔmapa ɛtumi ade nyinaa ɛdi papa ɛnyɛ n'ani mmerɛ deɛ ɔni ahoma so ɔdi nokware ɔnyɛ basabasa ɔnwene bɔne n'ani gye wɔ adeɛ nyinaa mu ɔtumi ade nyinaa so mmom me nua mmarima ne mmaa sɛ muni ɔdɔmapa yi a muni hwee nti momfa mo ho ɛmfa ɛmbam ɔdɔmapa yi ɔdɔmapa yi ɛndi nhwam da ɛne ne adeɛ baako a ɛsom bo ɔwɔ ade nyinaa mu ɛne ne nyankopɔn dɔ na ɛte hɔ afebɔɔ mommɔ mpaeɛ sɛ nyankopɔn bɛma mo saa ɔdɔ yi ɔde ama awurade akyidifoɔ nyinaa na yɛbɛtumi ayɛ sɛ ne mma na daakye bi no ɔba a yɛbɛyɛ te sɛ ɔno ɛfiri sɛ yɛbɛhu sɛneɛ ɔteɛ yɛbɛhu sɛ yɛte sɛ no a yɛbɛnya ho anidasoɔ yɛbɛnya ho ahote sɛnea no ho te no ɛwɔ moro nai 7:45-48 Onyankopɔn wɔ anidasoɔ bebree mae ɛtɔ deɛ bi a yɛdwen sɛ wɔkyire nso ɔbɛsyae a honkronkron no hyae a ɔhyɛ yɛ den a ɛtumi wu sɛ saa nneɛma wei ɛbɛn megya mo adanseɛ sɛ Onyankopɔn nim mo ɔnim nneɛma a mu hia ɔnim mo din ɔdɔ mo ɔtie mo mpaebɔ ne dɔba Yesu Kristo no ɛkora mo sɛ mommra ne nkyɛn ɔmosoma honkronkron no ɛbrɛ yɛn sɛ yɛntumi mfa nsom yɛn nuanom nnuano ɛnam afɔrebɔ a Yesu Kristo gya too ɔman nti honkronkron no a ɔgya maa yɛn no ɛbɛma yɛn ho ate ɛnam so no yɛbɛnya n'asomdwee asomdwee a ɔgya maa n'akyidifoɔ no ɛnam saa asomdwee no yɛbɛtumi anya hann ne dɔ ɛnam yɛkɔmhyɛni nkyerɛkyerɛ medi wei nyinaa adanseɛ wɔ Yesu Kristo din mu amen.
Our beloved Father in heaven.
Yenyankopon wo so. Eh ni je ne na se se. Inyahu kwai. Sebeti in sem yo ishu mi. From our beloved leaders this night. We pray that their words can be heard in the Lord. That we can go home and act upon the Lord and learn from the Lord. We pray that we can be served disciples of Jesus Christ. And that we can keep our lives and our focus and our hope. We pray that we can be served have the Holy Spirit to be our God. Inya unkonkono akaye ho yetimi atna sane obepese yebetna edawasene asempe edawasene hunye ho that we have been given the responsibility to be part of in these the latter days we pray ebompae so unkonkono bekaye ho afri abini abinyinem ebompae se anaju yebetimi akọ de odo ene asumdwe aye wuchi difo eka winyina wa humbrasim wo Yesu Kristo dim amen.